www.kwachadivine.com.
Ha! Chera sha. Vandiya chigoruga. Kutasha mabwake. Tanga kuti. Tirafa mara kumuka. Changumla chia. Akwina po. Sinapolo tuwa mbola ya. Kwa chivamba cha jote chicha. Napolo ama ununga mizi. Ndipo ama ununga wani. I'm sorry, me. Jesus Christ, me. My husband has gone away. Thank you. Ndiyo kumala lirumbo lya Napoli. Wetenga ingalamu, tenga ingalamu, ugataya kumchenga, tumaga iduga noa.
www.kwaitadivine.com.